DJ Franco. Facebook and Twitter at DJ Franco. DJ Franco. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. Honda DJs Entertainment.
When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, it's in my back. I will come back, apologize.
I love you. kuchiti na kifata kipi. Hakuna jipya duniani nishafanya utafiti. Teno mewaacha mbale ulipowe awafiki. Maumbi yangu toka kale nimepata rafiki. Na ata nikiumwa wendo na nitibu. Wangu dakitari kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe maswali baby nipe taratibu. Uo utamu asali kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe no no kwa kontranga na ayo tusa tena o. Bila damu siwawezi, bora nibaki na Mwenyezi. Kuna jua kuna mwezi, na kupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe, nilichobaki acha mimi nikuombe. Kabina damu umetumba na unyone, nikikosea nomba Mungu unione te. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Walisha pika na story, niko hoi, sipo ni tena. Waka apa sitopoi, sitopoi, sitopoi tena. Si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, katikati yao nikapita. Kasi yongo pima. Baby umamula, hapa nimefika lo. Adali, unacho nipa sijawaipewa. Nakili, na mimi kwako nimenogewa. Odali, unacho nipa sijawaipewa. Nakili, na mimi kwako nimenogewa. Kija kiyama konawe, shida na raha konawe. Fuwa na jua konawe, yani milele minawe. Baby this love, ilianzaga kidogo. Na this love, tunakula finu. This love, ilianzaga kidogo. Na zandindindi jo kam kam tucheze koche kama wahindi mina we dam dam igemo sindo washindi na mapenzi kete kete tufunge ndoa one day one day hata sitaki delay delay utanipora mabosi na mapenzi kete kete tufunge ndoa one day one day. Sitaki delay, delay. Watanipora mashangengi. Ili penzi la wawili, la wawili, la wawili, la wawili. Wewe na mimi, la wawili. Watatu wa nini. Ili penzi la wawili tu, la wawili, la wawili. Wewe na mimi, la wawili. Anasema halina ubani la kuvunda wavotabani na kukunda nilimumba Mungu wanipewa kufanana naye akanipa wewe kwangu mwenyewe na mapenzi kede kede tufunge ndoa one day itasitaki delay delay utanipora mabosi na mapenzi kede kede tufunge ndoa one day itasitaki delay delay Nipora mashange ngwe Nipenzi la wawili La wawili Wewe na mimi Watatu nini Nipenzi la wawili La wawili Wewe na mimi Watatu
Yeah, it's DJ Franco
All I see is paradise Give me your head Right now, I need to test you to see my heart. Me wanna look in your eyes and say nakupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, while your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me. All I can see is your love. More you not see, so now I see. Me shamo, you go be my babe, my babe. Be my honey, my babe. Be my sugar, my babe. Be my lady, oh my babe. You go be my babe, my babe. Be my honey, my babe. Be my sugar, my babe. Keep it natural, my babe.
Baby, yeah, me thank you. Ọpọ mo na yake Ọlọwa chukwu ne ko si pode na roke I wanna be the only one that you call it darling Oh what a man got to do to call you my lady A for a million years I go dey do when you The way you move I like it
My babe, be my honey My babe, be my sugar My babe, be my lady Oh my babe, you go be my babe My babe, be my honey My babe, be my sugar My babe I'm in this journey with you, my woman, no My remake, my only one, no Loving only you, my mukwano Kwa chana tuzi kwe laka Auntie, auntie, when you touch me All I can see is your love Put it on me, what you want me Oh my baby, you're amazing
Mon chéri, je t'aime beaucoup Pense à compagnie Mon chéri, kama uchawi uko Mganga wako fundi hasa hasa Kwa mwili wangu, moyo umeufunika Kiboko yangu, unejua paku nishika Kama mapenzi bile bile Nako yani wa shaili mwe Shaku paku yana mwele Mwe wako uchukue
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. Wakanda DJs Entertainment.
Oh, 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 oh. Pashali, ni unje ya baridi we nikomea. Yuka makini, mato yangu ye humo na hufumbari. Sidi shezana, bawe huu nilisi hiliki gazana. Kama mapenzi pilipili, lako nani washa ina kutwe. Shako pamojo na mwili, uwe wako mchuku.
Crazy, oh baby, as you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now, I don't wanna lose you.
Mapenzi yako, yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mami ya, nakona wewe. Nifumbe macho, nakuna wewe. Nakuna wewe tu, wewe, wewe, wewe. Nakutaka wewe tu, wewe, wewe, wewe.
Utamu wako chipsi mayai. Nimesha hapa moyo si ugavi. Ah, moyo si ugavi. Kama ni zari la mentali. Nimekupata wewe kialali. Kama safari tuende Dubai. Na
mapenzi yako yamefanya iwe rahisi.
DJ's Entertainment. For your love, let me sing, sing. Nishakulea atari mapenzi. Tamu pipi ya kijiti. Ukilamba unacheka. Na kibaridi hiki. Zeshina tando ya mkeka. Penzi alishikiki. Linavyo tetemesha. Situfunge muziki. Nikoneshe jinsi navyo cheza. Mina mapost na mi, mapost na mi. 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 Mina mapost
na mi. Nasio lumba wala, raha tu zimenizidi. Sio mamba mitana, penzi mwenye na faidi. Onayesho na gala, na kumbatwa kwa baridi. Usinyone na mara, na tuzwa kwa kivi.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki wanyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, so narudi unanifokea. Wenda mwenzi ulipotoka, mambo fiongwa janinukea.
Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka. Na kibaridi hiki, nioseshen ya tandoa ya mkeka. Penzi halishikiki, linavyo tetemesha jamani. Situfunge muziki, kissing baby cheese.
Let's go.
Kila mara ananifanya silali, namuwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana ototo tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna, usinione
Nachukia kujiona nikilalamika. Mola ugali daga kwenye amani, kuliko wale nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani, kama unajora kichwa shingo nani. Mola ugali daga kwenye amani, kuliko wale nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani, kama unajora kichwa shingo nani. Misipengi darau
manyanyaso
darau
Masimango
darau
manyanyaso siwezi siwezi
darau
manyanyaso
darau
masimango
darau
manyanyaso siwezi siwezi
The Big Papa King of Spin and Scratch Wakanda DJs Entertainment
Yeah. Mi nilizuru mnafsi kujikirihisha nikiamini mimi mtu wa mtu. Kumbe bora ningechukuchuku. Ningefanya utukutu. Moyo ndo likupa nafasi takusikitisha na chambulia maumivu tupu. Bora ningechukuchuku. Ama ningeomba wakifanya supu. Kwa kweli kwenye ndo sina. Nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima. Kama hata wei itashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mazima. japo itakuwa ngumu kuamini. Nitamisi michezo mama mina ya kucheza kwa kuburu saulimi, yeah. Mapenzi ulionipa wewe walai nisi kutamani mwingine wewe wakiapo. Mwanzangu umebadilika wewe, yapo mina kupa kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani kuliko wari nyama vitani. Mateso bitimbi ando mana tuenda niwe
Zadau Zadau Zadau.
Hello, 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 my friend.
Hello, hello,
hello, hello, hello, my friend.
Hello, hello,
la 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 la, hello, my friend.
Hello, hello,
we've come a long way. Hello, my friend.
Hello,
my friend, your body, jay,
jay,
jay, like supu. Pepe,
Pepe,
you so quiet in my love one day, day. Now you are fancy, you dead, dead, dead.
You don't post on Instagram anymore. You don't dance on TikTok anymore.
Be your daddy, yo. My shady, yo.
In the back, in the car, I make you bendy, yo.
Mm, I love my baby, I never make you mad, oh. Mad, oh, do. All I want is to make you mine, oh. Oh, oh, oh. Leave the other guys alone. They cannot give you what I can give you. Leave the motherfuckers alone.
Hello.
They will only use you, but I will stay with you.
Hello, 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 my friend. From the bedroom to the shower down to the parlor. Leave them other guys, them no really matter. Them no do you nice. Long time coming and my eyes on the prize. My heart on the platter, treating nice. Look on me bestie, ego vex me. Sexy, look what you done to me. Happy, I am so happy. Anytime you call me baby, my lady. Hello.
Mini fundi wa mapenzi akuliko navyojua. ya mapenzi hatutashindwa kupumua, na navyojua kuenzi majirani watajua, takupatia mapenzi hatutashindwa kupumua wewe. Na tena nimependwa tena, na tena nimependa tena, na tena nimependwa tena, na tena nimependa tena. Nikuone wewe, ushike moyo na upone wewe, waambie kwamba daktari wangu ni wewe, unanipa tiba. Mi mwenzenu mapenzi niliavulia ganguo ndomani, nikipata mpenzi na mkandaga kama hakuna. Mi ni fundi wa mapenzi akuliko navyojua, takupatia mapenzi hadi utashindwa kupumua, na navyojua kuenzi majirani watajua, takupatia mapenzi hadi utashindwa kupumua wewe. Na tena
niye salama na mzima, sina tausemi yada, umenishika kwa mtima, pumzi sihemi yada, penzi si madeni nchina, halina gautemi yada, nyingi dua amina, ololu femi yada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu, macho fumbua fumba uniishi hamu, wanaongea pumba twafunze nidhamu,
penda boleni andaini mandamano kwake kivuli joani tunalitimiza gano mugwe tushike na rumba wasiburi na chumba akirumba na yumba naenda naeza mbamba we tushike na rumba wasiburi na chumba akirumba na yumba naenda naeza mbamba.
Kuna teni limezagazaga tana raba jua kwake ora hapa kuna teni limezagazaga umbo lake pale yanga anavara ucho
na manane
kifua ni kila sana tembea na masa
saa sita
moyoni mwangu huyu mama nimempa diara
namba moja
kiukweli nimempenda ila ndo sijui nifanyeje masevu yake anatushimo huku na huku kajaliwa sura kajaliwa shepu mashallah huku na huku nimechoka kumuota usiku na weweseka somebody mwambie mimi zake nampenda wala hiu nampenda sana jinsa livyo nampenda sana jinsa livyo simpo nampenda sana jinsa livyo itafanyaje nampenda sana jinsa livyo nampenda sana jinsa livyo simpo nampenda sana jinsa livyo nitafanyaje nitafanyaje bauni nitafanyaje
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 nitafanyaje.
tabasamu ndo wanaponipa ham sura na umbo lake basi lanipa wazem. Nataka kumfuata naogopa kinimwaga umbo lake pale yanga anavaa aucho kifuani kila saa natembea na masaa moyoni mwangu huyu mama nimempa diara nimempenda ile ndo sijui nifanyeje anaisumbua akili yangu anayumiza moyo wangu najua fam najua fam moyo unanita kufa na mawazo lakini kumwambia ndo siwezi mi
ya muru nyota na mbala mwezi zimulike mchana ili watu one vile tunapendana baby ajali ya mapenzi mioyo imegongana na sitaki nipone nife unizike mama mindege wako nitarejea niruke niende wapi kama kitanda kitalegea tushuke kwenye busa nebusu na vene kubusu mchuchu nebukuwe ya hali kasusu wako nimezama penzi nipatie mazima jeuri sina adi nitafia madina peku iba iba vino gini meshindwa nilisema napita mwishowe nimezama
nabusu na mene kubusu nimumu na mene kuchumu nimumu na mene kuchumu nibusu na mene kubusu
habibi usingizi no kitu nakosa penzi na nikikosa ile kitu no kabisa silali penzi
nazidiwa
nusu kaputi nusu mgonjwa najifia baby na sindano yako ndo yanitosha kutibu ya
kama mendeni kutari penzi kalikata na kisu kikari mtoto upepo wa bahari anituliza kanajikuta kambali kidogo
na ulivyo mtamu kama pipi siju mkufana nishina nani ya kumonya ya kijiti kwa kuitaja matindo mpani
sweet like my heart pretty mama you looking sexy tonight I be the boy that's sweet thinking and she knows that what I touch is mine ya minkoi baby
kwako nimezama penzi nipati wazima jeuri sina aki mtafia wadina vya kuiba iba vino gini meshindwa nilisema napita mwisho weni
Baby, ah, 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 ah.
fikara za zao za zamani mesau mesau sura zao za zamani nasau nasau mana nikisikia kuhusu upendo na kuwaza wewe tu mabuba na nikitakaga upendo na waza lako tu uba na tukikwenda kwenye tendo manifikishaga mpaka Cuba unakabaga wachipengo si unajua moyo mawangu wako mweka kaka mweka kila ungedunga
Lexi
Vani
DJ Franco
Wewepo kwa ubavuni Wewepo unaniwezea mimi Wewepo unanipatia Wewepo naona gani shape moja moja wakidondosha ila siwatamani mimi unanitosha Wanakujaga wenye vibunda Wanaringisha Ila siwatamani Awe unantosha Unapanga baby Wanashuka baby Oh na 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 Waniweza baby Unapanga baby Wanashuka baby Oh na 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 Unaniweza baby Si unajua kipenzi yote hayo bila wewe siwezi sina nyayo utembea siwezi hapo hapo ndo umeniwezea ndo umenikolea ndo maana nataka ujue roho yangu
wewe hapo kwa ubavuni wewe hapo Unaniwezea mimi Wewepo Unanijulia Wewepo Stangi tangi Siendi popote Miche miche mbi Sina lapsi undoke Na stambi tambi Samaki yake maji sio tope Misha weka kambi Kama unakufa we Tufe ote Si unajua mpenzi Yote hayo Bila we siwezi Sina nyayo Kutembea siwezi Hapo hapo Ndo umeliwezea Ndo umenikolea You wanna give me the sugar, eh Uwe, mabusu kila muda Uwe, upendo umezama ndani kwangu Sijelewi, upo kila muda we Uwe, sio yuda we Uwe, usaliti misio vitu yangu Oh baby we Ndo mana nataka ujue mbiro
Tena siwezi Kila weni toe wai Usio nina kuringia Na yaungopa mapenzi
Mapenzi ajia kamilika
Mapenzi ni maridhiano Imani na nia Mapenzi ni mawasiliano Na mina maswali mengi Kwako kilicho kutenganisha next wako
Sisemo na nipenda na ujiamanisha Hivi Nipende ani Sema umenipende ani Sema basi umenipende ani Sema umenipende ani
The Big Papa King of Spain And Scratch Wakanda
mapenzi ya kiburi yalicho nitenda enzi hizo. Mara wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui na ogopa mwisho vilio. Mapenzi yajakamilika, mapenzi ni maridhiano, imani na nia, mapenzi ni mawasiliano. Nina mia maswali mengi kwako, kilichokutenganisha na ex wako, na kama unanipenda na ujamanisha hivi, nipende yani, sema umenipenda.
Vimachona za kelipsi kumpata so rahisi, yani kweli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya hii gift ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu. Nasikia inavyopita kwenye moyo, mbio kwenye mishipa, au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu nimeokota dondo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu.
Another one, Genie X66.
Akalabda kameni roga, mara sobure iliyokuwa nalo mipa linanichanganya, labda dawa mekoroga, mana ya menoga, penzi flani la kukoroga na manyama nyama. Mkiona na nenepa, nina vimba, mihaka kwa mtu. Mkiona sonekani, nimefichwa na kata mtu.
Akajengea sanamu, mkaone, mkaone, mkaone. Akachora na tatu, mkaone, mkaone, mkaone.
Be a real baby, I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Baby, promise you, I go be a slave. So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me.
Wakanda DJ's Entertainment.
Pengo ni barafu, uwe maskini ya utajiri, mwisho wa siku ushindi mkubwa furaha na mani. Pengo ni kwanema, kuna walopiali wa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni
wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Chaleo mumuone, baby wangu ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu. Inaweka na mapicha mitandaoni mumuone, baby wangu ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu.
Nimeona wengi siwataki bebe, na kutaka wewe. Baby, na kupenda wewe. Oh,
hey. Hai, urembo uko hai, ukiongeza makeup uta multiply. Why, my, mwanza kona die, ulivo mzuri na kuwa walai, I don't lie.
Niamini baby, mimi ni wako, wako na shikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, tusiache penda hivyo.
Asante, asante.
Kumbe boy kumbe number one.
Asante, asante.
DJ Franco.
Nimekuwa, nimemachua, unayajua nje ndani ya walimwengu, si unayajua. Basi tuombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today, cause I love you every day, forever and ever. Rukuri amana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Samu usipo, nilipo, maibu. Tena, nishapenda, lo, nimependa tena. Tho nishapenda, iti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, lo, nimependa tena. Tho nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana roundi hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwa keri mefika. Tatu yendo arepika, bila kakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipana mboga. Mahapa ya na mimi nika tunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today, cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo, nilipo maibu.
Dishes when I work to love Africa princess. Go get you back in the darkness, baby. Mopa, you and me forever. Yeah, 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 yeah.
Na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
upendo.
Imani nilo nayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulo nao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, tukanyanyuka.
Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Na
shaka kwenye kili yangu ni wewe peke yako umenika, kwingine roho inakata. Oh, moyo umekwamini, maana nisha kilini, sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini, maana nisha kilini.
My love,
imani nilo nayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulo nao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha, tukanyanyuka.
Facebook and Twitter at DJ Franco.
You look so fine. Ngaku wangu ninge vani pende security. Baby, wenda changu kideke umeni kama tasi furubuti. Baby, wewe, changu chako chako changu. Nani bana pete damu wangu. Kanutwe wenu usiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu, baby. Ataki sekombie, wendo kiboko ya mimi. Asino nanikosha bibie, wenzako nimekula ya mimi. Minapenda kisema, nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Etu na njo, nitamika mika hapa, hapa, hapa na hapa. Ah, baby. Kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Etu nitata, na njo, kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Pasira, nitaenda wapi baby kwa kumirembe unanipati batahira. Siki nikupende jema na moyo na unusha kupenda nusha umariza. Wala litabweke marafiki wanatahira kupenda kupitiriza. Baby, eti nakudekeza sana, nakwendekeza sana. Baby, ata ndugu na jama wanasema umenipacha mtana. Chako chako changu, nalipa na pete damu nangu. Kanutwe weno usiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu, baby. Ataki sekombie, wendo kiboko ya mimi. Asino nanikosha bibie, nazaka nimekula ya mimi. Minapenda kisema, nakushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi kafa nani rahisi. Na mimpini wa mapenzi sije nikaiti wa polisi. Nikaumbuka, nikachukia mapenzi. Benzio, benzio, sini umbu wa mwenzio. Nikaza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi tafala, we tafakuyoa.
Baby, can you make your body?
My heart's beat a mi toto.
can you drive me just like a moto? My heart speed, I'm a toto. Up in my moto. My heart speed, I'm a toto. Can you drive me just like a moto? My heart speed, I'm a toto.
Nema na baraka zitufai, baraka zitufai, kutoka kwa malaika.
Ani, minadhalilika. Yani, ulivyo nishika.
Oh, ani, minadhalilika.
Yani, ulivyo nishika.
Mama, mama ake, takupenda kesho na kupenda today. Bado nangaika na tafuta nombe, mwenza kumina wifu na staki tushe.
Mama, mama, mama ake,
takupenda kesho na kupenda today. Bado nangaika na tafuta nombe, mwenza kumina wifu na staki tushe.
Kwenye mabilion kwangu we number one.
Chaniyo,
wacha asema yote na bado tuwachane.
Chaniyo,
na soba as long as kona wakisema na niroga wambie na niroge chumba hata wakidona soba
soba
as long as kona wakisema na niroga wambie na niroge chumba ona kana
nitaomba mabawa nipai mabawa nipai mpaka mbingu ya sita nema na baraka zitufai. Baraka zitufai kutoka kwa malaika.
Ani, minadhalilika. Yani, ulivyo nishika.
Oh, ani, minadhalilika.
Yani, ulivyo nishika.
Unazonipa mpaka naishiwa maneno. Nampenda mama, nampenda baba na mbuki we mpenzi. Wakishika na kata na kata kama msumeno. Sali chuzeke wote mpaka tumoke meno.
Nakiliza niruka likitajwa na kojina. Sio siri na weuka ubaridi mwili mzima.
Kwenye mabilion kwangu we number one.
Chaniyo,
watasema yote na bado tuwachane.
Chaniyo, wakilasoba as long as kona wakisema unaniroga wambie unanirogea chumba hata wakidona zoba
soba
as long as kona wakisema unaniroga wambie unanirogea chumba ona
nitaomba mapa.